Download kupitia smokemziki.com.
Duli kibodi, kibodi.
Hamsina tisa mdana tapa eti ya ro tajiri amepija tena eti ya ro alo tajiri amepija tena eti ya ro tajiri amepija tena eti ya ro alo tajiri amepija tena we jamani hi we kidimbwi kumaka anasema leo tusichelewe gari mbo kimwaka eti yani hi uwe mikumi kimwaka anasema leo tusichelewe klabu kimwaka hey, tajiri akipija simu sijawahi kusahau we jamani tajiri yangu wanabaya kwanza sio jau jau Yewa unitajiri akipija simu sijawahi kusahau Namjua anabaya jarogwa jamani soja ujau Tajiri yangu namkubali sio mshamba Kwanza atakuide muso kibonke somwe mbamba Tajiri yangu namkubali sio mshamba Kwanza atakuichula soki bonke somwe mbamba Kwanza nikulize tajiri yangu namjua Kwanza na mambo mengi ana mambo ya kujisha uwa wana Nikulize tajiri yangu namjua Anakuwaga mambo mengi ana ya kujisha uwa wana Tajiri apewe ulinzi Anaanza kumwaga era tajiri yangu apewe ulinzi wana Tajiri apewe ulinzi Anaanza kumwaga dola tajiri yangu apewe ulinzi sana Tajiri, tajiri apewe ulinzi Anaanza kumwaga hela tajiri yangu apewe ulinzi We jamani hi, we kidimbwi kumwaga Anasema leo tusichelewe gari mbo kimwaga Eti yani hi, uwe mikumi kimwaga Anasema leo tusichelewe klabu kimewaka We kwa mbele mbele tajiri mnampa Nyuma nyuma tajiri mnampa Kwa katikati tajiri mnampa Mnampa 59 Amotive Foxy Kumbali salo big plaza kiuno menedia Astika dadi wa mipango Cambodia Big plaza Anakubali sana muina Ake pika pika Familia Anakubali sana kisipite Asaba saba moja iyo Wase wa tolino wase wa no limiti Wese big boss Awe baba asha asha Anakubali sana DJ Zaki Ababake na Cayman Cayman
Smokumziki.com